Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim Jorato bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sigu jom nyal sakabe hedibe. E muji defna jokite leedi ndi telaji takama ngerna to tumbutu motti e kanyadun kay. Dokal nyambudi ngal hakke milioji chapane joy sifa totama kenyan deplacer en senu yo yalla fabaade talka en. Yeter medde hertande hande yo dumjen bornaki rewbe le galleji worbe hewbe guytike rewbe mabbe rafi parade le ciudi di ngon sembe ko baruja men hande kikide 23 2023 bismillah sakrabe imuji defna jogite leedi malindi ka nono telaji yogaji ben taykama buri fufto rezongaji tumbutu muti e kay kanko fati yatra hejab amen don ko heban en kadana fastango Ousmane Nyalibouli
kay le centre selenkeni le cercle bafula be imotobe didon dibama kanya haybo be didon imotobe tawrama telefoji anaba man no photo fanel de ko imete do modon don le wattunde histoire et géographie watte le sahal leydi meden di dire imongoji di keba ka wadede le commune urbaine onoko commune ngaji kewdi goddi hono danga burem sidi amar kanya kondi keba wadde di imongoji sabe rafinde nagu le wuddu leydi meden de yuaru ko yata imotobe sappo wietebe candidat libre jaba kana de le classuji be galano kaytal fu wana carte dante wana carte nina di examen ngaji ngadama le onoku le wattuma jokko directeur cap ngenedi majudo yita khafa joni o diwtama wattunde jwanno mopti fewtude yaade yuaru nabode ko imangoji def ngatte do mun don tagal don hitande kande kasen santruji examen ngaji ngatte le mudun jogaji ginama sabe rafinde nagu gouvernement o wondi daranade be en kanye o ong ngaji gondi le den kule holtinde wida imangoji def ana kanti mud albarnde nonoga en lewru mendu
holli dabareji bamata mbenna soni na don nangama bangal nguyka denno ardibe ministere jande hultiwide jomun itete mbenna kabaru jatte dum woni imgul ngondugul wadede ka non bangal sariakal mbenna woytugul fufu attaque no hultiri kinan ak gadida ko ngon secrétaire général ministere jande leedindi wonko handi sita sidibe kedanna fatango makko
les sanctions sont contenues dans la police
ni imagol watte won suko fun nangado e wadgo yurko yurkaku an holita tongue les sariaji nari bangan jande horejo centre on ana wa winde talguru ko holitita o hade jokkunde ngol imagol suko jangol lekol so nangama e yurko yurkaku li watte imagol mudeta ken kasu hokkata ken police du ga hatten wadde ngol imagol ngo wonde wadde sare fu holite so suko lekol nangama e yurko yurkaku li watte imagol jande mudum darton fa dubi tati sare fu holite dum so ni wala ni jande makko jati won ko hibbi kon wa wirfitade e ngol imagol hitane warore ga ciagal mudum so neddo goddo kasin yi ama ana wonde faabaade be sugab imotobe ko neddo ana wat pangede hokke lamon ko be tadde be kite ben dum won sarotobe ben
pour répondre de son acte devant la justice
sacrament tout haklaji moddu kabar nyam banga bem am Facebook et Twitter kiti cpi ana jukiti mbien wakar juno hande fuddi mbien be beta ko fuddi mbien kiti kanko fudditi kiti alhasan mbien do ni to cpi ton denno ko warata imbe unyaaji imbel imay dido mbien e temet dido ngoni e le odo kabar o denno darnibe mbien darnibe kabar mabbe dun woni avocat en tato denno tiagal ima draji gundu wadede kambe yimbe jugembe tortan mbien hala mbien jukumuji di mbien jawuji totete le mentagal golleji di Alassane ak Abdul Aziz misne wide o hayfama wadde men bonandaji chatudi to tumtutun hakunde lewru avril 2012 et janvier 2013 fande le kabaruji di men ko baddi unyaaji men milioji chapane joy sifa dum woni ko wada ele nyamduji yalla fabaade kambe déplacer en gonbe to senutun e kanye barade kewde mber barade kewde en galure bamako ngal dokal nyam mbien chakuji maro chakuji gawri e sikoro ne bam e kanye dun makroni e ko nande mudun non hokki dun won programme alimentaire mondial woni pam dan fanda mudun yo fabaade be do déplacer en be mben odo watu tielaji kebe Umar Wegolu tamatun won ko heban en kede fosan Ousmane Nyalibouli e sita sidibe
ko yata dumaje teme tati e joy hon hakke himbe ujinaji dido e teme dido e jetton won kebe gol faabogol e wi Eric Ferdison gol faabogol wadan fa himbe be ngala bawde sanne keba ngure seda le o wattu ka ko o mimsi rafi faabogol mabbe jawdi fa be keba wallude be himbe e gube gombe le leydi mendi
said assister le bénéficiaire
me wadan gol balleku yalla me faabo be yibbe be wala bawde e ko nokkuje mumen so me hebi huune ciagan joni me wadan ko buru o balleku sabi handen be wi galleji teme tati yimbe mudum ko hebe faabede fa handen yimbe million goto e yimɓe ujunaji temedde ɗiɗon wonko heddi ko hasengini e hono ɗi balliku fa hannde somi heeɓi bawɗe mi warama faaboɓe yimɓe hasengunɓe balliku
ɓe wallaɓe ley temedron e mabɓe fuu ko ɓuuri capanɗe jeeno yo rewɓe e worɓe muɓɓen jawti e wi Ibrahim Sare jokko arande walde humaninde wallude ɓe e guɓe ngol faabugol waɗi wattude hani wadde
ɓe rewɓe faababe hannden le galleji temedtati e joyi temedere meɓɓe fuu a tawan capanɗe jeene e joyon joni suudu muɗum ko maayi ɓeɗe wondi e sukaɓe atimi en ɓe weltiki sanne cegga heɓude o balliku
micintinde wiide saraji bamako ɗi dakode kewɗe godi ɗe egguɓe goni ley muɗon ɓe yimɓe aɗa jogui caɗeleje kewɗe banggal guureji.
Yewtere meɗen hertande mbiyen zoom sur hannde ene yowi dow kabaru ɓornaki rewɓe le Mali nden no tawi kam wiide ko ɓuuri hewde worɓe ɓe mbiyen na goyto rewɓe mabɓe rafi parade sowona so ɓe jalta yaade yambereji hono mbiyen kurtugoji e lamburu ko nande muɗum ka noon kamɓe rewɓe holti wiide sabuji ɗi na kewi kanko Aissata Diarra wonko hawrintini en keɗana fasitango Sita Sidibé e Ousmane Nialiwuli.
Debbo wattude yaltata tan woni ko paroto tawi ne sini ɓe pare ke yesso goriɓe na wela ɗum ka sini tawi nde ɓe jalta nde woni koɓe paroto ɓe pufoto parfum ɗum worɓe wonɓe sella ɓe beelan ɗum en ɗumne wona ko
moƴƴi
worɓe ko heewi hollite o metti lewi meɓɓe rewɓe ko heewi haaju mumen wala e hoore mumen le galle ɗum saabi so worɓe yogaɓe ɗum ana tewta rewɓe sella
mi tagkitaki sini mi yeeto giɗiraɓe hewɓe mabɓe a tan rewɓe mabɓe gana pariɓe ka nde ɓe jalta fuu nde woni koɓe ɓoronto kadile mabɓe garɗo de jalta ɗum wellata gorko fay goto ko gorko yiɗi joom suudu muɗum paro yesso muɗum jooɗo bangge mum ɓe gaji do ɗum latto sababu nde worɓe yogaɓe ana jalta fayso joomum wiya aparake sini aɗa woni yesso muɗum a yiyan ana moosa ɗum hollata ana weeli joomum pare yesso worɓe
mumallahmaoroono
rewɓe ko hewdi holliti fa hannden wi worɓe mumen haaju mumen wala e kañu en le galleji mumen ɗum ko debbo goto holliti mo jaaɓi inde muɗum haale ko holliti fa hannden wi worɓeen ko wandaɓe aduna fuu haaji mabɓe wala e
mawɓe worɓe tan kani paranade ka sini aparege worɓe yoga won ton mbawa wiide rewɓe mumɓen a gasi tawine ɗum wonno ko rewɓe jiiɗi watta fa keɓa courage jokkinde parade
rewɓe yogaɓe ɗo holliti worɓe mumen fabata ko ɗumen ko naari banggal kabaruji Moussaka Galle ko en lalnugo mumen e nandan muɗum
won worɓeɓe dokkata fe buuɗel gotel rewɓe mumɓen koɓe keɗi fuu sella ɓe dokkata gonga min kay sini mi yaltata mi parata ko se suudu gommi nde tawɗa ka fa tawa boodi woni ko gattumi watta fuu golle tawtemi saabe golle no heewiri worɓe jaɓata hokkude rewɓe kalisi rewɓe fuu ana garɗe wala fuu tañiɗo ka sini a salake hokkude joom suudu ma kalisi joomum ne wawi parade na yalla tuute mum pardude toon
lewi kanko foji tanjugura goto anno kabar neɗɗaku wi debbo ana hani lalnade watta kadde lobbe ɓuuri gorko ɗum yo hunde le fina tawa meɗen
heɓɗo debbo parotoɗo yo ñaaƴo gorko ka sini wakkatire gotel tan joomum seeli parade nden mum gorko wattantamo hakkillo sanne ɗum ana wawi wadde torra le dewgal saabi sini a watta watta fuu ko heyɗi ko wawi yirwinde dewgal mon ɗum ana wawi nakkisinde ngal wona ɓornade kadile tiɗɗe sanne ka yo laaɓude tan le dewgal mon fayse suudu gonɗa tawi aɗa ɓorni kadile leɓude worɓe Mali ana jota sanne banggal wiide rewɓe mumɓen leeɓi tawine ɗum wonno ko debbo yiɗi hakkille mabɓe ɗum hollata ɓe jaata
feeso ana hollita le fina tawa wi debbo watti fuu ana hani lalnade rewɓe ko hewde holliti wi ana yiɗi watti fuu worɓe mumen watta kadileji lobbi yalla ana naare to jamaren
eyyi sacrama pami wiide yewtere nde wonno mbiyen dossier de la semaine nden ɗo kattene kabaruji amen mbiton tan mbawi sade fo hettinade journal meɗen e dow wiyamo banggal numéro 37321 mbawi ɗum heɗa mbiyen ƴewtade yewtereji suwi tamani ɗi fofo dow ko wiyete play store ɗo e seeɗen yewtere meɗen magazine
malinke gorko e debbo fof ana nodda wara hawra e waltigol nuygal sariya kesol ngol sappo e jetti lewru juin hitande hikka nde
ngol waltigol nuygal sariya yo wattu mo neɗɗo ana hani hollude leydiyankakum
bari kedde e genka moɗon goɗɗo yaɓama yamirore moɗon e dow darne moɗon
jalte fa heewa fa kawra e waltigol nuygal sariya ngal
tawdere e waltigol nuygal sariya ngal ana hokka ɓinguliyankaku sembe
e ngol waltigol nuygal sariya ɓiɓɓe Mali cuɓoto hakkunde ɗerewol danewol kañum e ɗerewol boɗewol
suɓare ɗerewol danewol ngol hollotomi yarrima suɓare ɗerewol boɗewol ngol hollotomi yarraki
sijo tamani e gollidimɓe mum
ana faaɓo oɗo référendum sappo e jetti lewru juin hitande hikka nde
yewtere meɗen hannde yo magasine rewɓe ndenno yo ɗe jowi ɗum dow kabaru intugol sukaɓe ndenno kamɗo fuɗɗude hakkude hangol fuɗɗude lebbi sappo jetti jogitade duuɓi ɗiɗi rewɓe rewɓe fof kofuɗan jogui dabare muɗum banggal ngol mbiyan ettugol suka kan noon mbiyan ɗum yata fo caggal telaji yogaji kanko Juliette Koulibaly heƴaɓe amen yogaɓe wonko heɓen hen keɗɗana fastanko min sita sidiɓe yo en kiri jaam entugol suka seeɗa seeɗa waɗete wona ɗon e ɗon ngol hana waɗede fadde lebbi sappo e jetti wona ɗum caggal duuɓi ɗiɗi won sifaji ɗi facintini docteur Abdoulaye Traoré au pédiatre to l'hôpital Gabriel Touré.
Soni ana hokka suka muyna kile sappo le ñoole man ana wawi ɓoyde ɗum seeɗan hono kile jetti le ñoole man yontere wootere caggal muɗum ana wawi kudoɗ ɗenɗan kile jeɗɗi ma kile jeegon le ñoole man le yontere jokkune muɗum noon tan heddirtoɗa fa heɓa o hoɗɗine
tawane kala inniraɗo ana jogui dabare muɗum entugol won nototoɓe ndiyam safariji eko nande muɗum onno hollitiri inniraɓe yogaɓe to kalana bankas e Bamako.
Min somin hoɗnaɓɓeɗan woni kulleji yogaji ko waɗami ɗindiɗan fodde heɓa o muyna min salton jatti muyndemo feeso o woyi ga sukaɗan ko heewi so ana hoɗɗine wulata feewi min definamo sumbi o yara ɗum ha hoɗɗira noon so min arfa sukaɗo heɓɓi duuɓi ɗiɗi mine ɓama poɗɗo yogaji ko falontoɓe hoɗɗideɓe no yaafiri
ɓeydade e ɗiɗo dabareji ɗi entugol suka no waɗire ɗum banggal finataw Adama Doucré yo itto leɗɗe ɓaleɓe to Ségou toon holti wiide entugol suka na wawi waɗirede leɗɗe ɓaleɓe no yafiri
jiribe on bole
mi woni poɗɗo yogaji komi hokkata inniraɓe sukaɓen ko fabta hoɗɗude sukaɓen ta torta fof wala hen a waɗan ni conni safari ndi weere atte hokka suka yara ɗum kile goto ma kile ɗiɗi o yegguitan ɗindi tawa torta fof
waɗan
na walla inɗi ma inɗi kewɗi e ko nande muɗum goni telaji goni kutteji entugol suka ɗon e ɗon to inniraɓe yogaɓe no holtiri docteur Cheikh Abdoul Kadri Waygalo au pédiatre to Sistref Koutiala.
Hoɗɗungol suka ana tiiɗi seeɗan jaati saabi ana naato saabe o heɓa ñaw hono reedu dogoɗo nannan muɗum watti muɗum jaati a tawan suka mettete sanne innde makko du ana wawi heɓude ñabbelaji nde on watti saabi hollitama hakkunde innde kamɓeɓe ana tiiɗi sanne
ka noon won inniraɓe yogaɓe holtiɓe wiide jurmoto sanne sukaɓe mabɓe wattu entugol ngol keɗɗan yogaɓe mabɓe to Bagnagara to Miña e Yeruso
ñannen hoɗɗin ɓeɗɗoɗanne mi foowi jaati saabi ɗenɗiɗan heewi sanne fa ɓerɗa ana nawa kan nde ñalaɗo nde watti hoɗɗungol ɓeɗɗoɗan soni ɗenɗiɗan heewi sanne ana nawa kan fa mi ñawa
hono hisude ɗiɗo torraji ɗi keɗɗana docteur Abdoulaye Traoré o pédiatre to l'hôpital Gabriel Touré.
Ko wawmi kalde e rewɓe ɓen so ɓen hoɗɗina suka ɓe waɗira ɗum seeɗa seeɗan pat ɓe sina ɗum le on watti goto ɓeɗa wawi sude glace e nannan muɗum ɓe waɗa ɗenɗi meɓɓe ɗum ana nato saabe suka lonka muyde ɗenɗi ɗi ɓe yoppiran ɗenɗi meɓɓe ɗi pat ɓe waɗa hen suñcen amma tan o watti ɗenɗa ana yalta ɗenɗi ɗi ga watti seeɗa tan ɗum darton poɗɗeji yogaji antun sa ɓam ɗum ana timmina nawalla o darande hono parcetamol ana wawi moɗɗede ga hono poɗɗo yogaji ɗo antun ana timmina nawalla
docteur en ɓe daalike entugol saabi weeli yonki welti wiide ngol hana ɗum ɗeɗe ɗon e ɗon saabi hamila dunkeɓe holti wiide le ñeñal ɗum hani waɗede dunkeɓe holti wiide le ñeñal ngol hani waɗirede yalla hadde tiyallaji hono raf ñamduji e imbingol hakkillaji eko nande muɗum ɗum ɗo timminta yewtere meɗen rewɓe Mali hande nde heɓini en Juliette Koulibaly on jarama heɗade yo en ji yontere warore.